aqalka cad ee looga taliyo dalka maraykanka ayaa ku gacan saydhay kulan jimcihii shalay dhex maray madaxweynaha shiinaha Xi Jinping iyo madaxweynaha ruushka Vladimir Putin oo ah labada hogaamiye ay ku soo bandhigayeen isbahaysi istaraatiiji ah oo looga hortegayo maraykanka. ciyaaraha olombikada jiilaalka ee Beijing ayaa ku bilaabmay jawi siyaasadeed oo xamaasadaysan saacado ka hor inta aan la furin ciyaaraha jimcihii shalay. madaxweynaha shiinaha Xi Jinping iyo madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa kulmay si ay u soo bandhigaan isbahaysi istaraatiiji ah. tallaabadan waxaa loogu talagalay in lagu dheelitiro waxa ay ku tilmaameen saameynta xun ee Maraykanka ee caalamka. xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad Jin Saki ayaa hoos u dhigtay kulankan iyadoo ku gacan saydhay. shiinaha ayaa ku biiray baaqa ruushka ee ah in la joojiyo ballaarinta NATO, qodobkaasi oo ah qodobka ay isku maandhaafsan yihiin reer galbeedka, taasoo keentay sida ay ruushku sheegeen in ciidamo lasoo dhoobo xadka Ukrain. dhanka kale, Moscow waxay ka dhawaajisay in ay taageersan tahay mowqifka Beijing ee ah in Taiwan ay tahay qayb aan laga maarmi karin oo shiinaha ka tirsan. falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in xulufada Putin iyo Xi loo qorsheeyey in ay ka hortagaan sheekada Washington ee ah in Moscow iyo Beijing ay si gardarro ah ula dhaqmayaan Ukrain iyo Taiwan, iyagoo ku andacoonaya in Maraykanku uu faragelin ku hayo. ruushka iyo shiinaha ayaa sidoo kale ka dhawaajiyey in ay ka soo horjeedaan isbahaysiga u dhexeeya Australia, Britain iyo Maraykanka, iyagoo sheegay in ay kordhinayaan khatarta tartanka hubka ee gobolka. dhanka kale, ruushka ayaa dhoolatus militari ka sameeyey Belarus, taasoo qayb ka ah waxa ay falanqeeyayaashu sheegeen inuu yahay dadaal lagu cabsi gelinayo Ukrain oo ay ku hareereysan yihiin labadaasi waddan, taasoo sare u qaadaysa cabsida laga qabo duulaanka. si loo muujiyo taageerada xulufada NATO, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden waxa uu dirayaa 2,000 ciidan oo fadhigoodu yahay Maraykanka oo u diraya Poland iyo Jarmalka, wuxuuna u wareejinayaa 1,000 askari oo ku sugan Jarmalka, isagoo u wareejin doona Romania.